Fly on the track.
Uzuri wa kudeti na mimi kwanza na postika, alafu kini posti marafiki zako wote wanasema wao. Alafu kideti na mimi maexi wanasaulika, kwani we unaonaje tofauti kati yangu mina wao? Siruhusu wela namba za masham watatugombanisha, niwe huru kukuposti kila sehemu, Facebook, Insta. Ila baby, mina kwangana gubu, mambo madogo wananuna, sikufiche napenda utoto. Inadipendi mana nisha utasugu, atu wacha nila vurugu, yani kama tetea na jogo.
Sana,
oh no 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 no,
sana.
Ukipendwa na mimi vimba baby,
sana,
sana. Kuwa na mimi we,
sana,
sana. Kuwa na mimi we, Kingine baby ukideti na mimi, moyo wako na upiga pini, nsikufiche wanapenda chini, kupapaswa kulambwa na ulimi. Pendo langu furushi, jitupe kwangu mimi, mindo lako jalala, na nilipo kupandisha siwezi kukushusha, ila ukichoka welala. Ulipokaza usiachie, naomba ushikilie, sitokufanya mitara, wendo mwenzangu na mie. Ila baby, mina kwangana gubu,
mambo madogo wananuna,
sikufiche napenda utoto. Inadipendi mana nisha utasugu, atu wacha nila vurugu, yani kama tetea na jogo.
Sana,
oh no 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 no,
sana.
Ukipendwa na mimi vimba baby,
sana,
sana. Kuwa na mimi we,
sana,
sana. Kuwa na mimi we.
Kitty made it.